Yeah, it's just a mixtape by Zulu the Preacher. Asante. Visions while rapping in the kitchen, I'm busy dreaming, making money and social in Berlin, landing in Berlin, ibambelele njengempahla evele kehle nokukhulu vaphokeni, ngawele mawenu besikora ngamakesi uphelele etshwaleni, zwana nepen, kuseniqale eqolweni, ifike iqale esontweni, bathi umnotho wiki njengesandla sesitabane nephalamende, bayaqhoshelana, bahlala macashelana, nogombela kwesabo, khula amaphakethe abo, kodwa imisebenzi ayikho, sibamba siyayi. Amataho kuphela, bahlanga amathenda, bafuna ifoto kuphela. Visions while rapping in the kitchen, I'm busy dreaming. Ungaqoma usuquleke, futhi uphumelele uthi kuchubukise. Jikelele, bayeke babelele, webafana sifune imali. Kade sasama sihlala kumatrust, kumacansi, simbatha amajasi. Yeah, I'm the reverend, the black animal. I'm just a money man, I have a blind man. Like a soccer player, I'm number nine, I have goals. But he check it goes, tata my notes. Tell your story, I'll be no more. Naba no more, na aba known. Bafana na mafoni, bathanda ukubukwa. Ukuzama akupheli, sisame imali ubusuku nemini. We are pushing for greatness, abanye bathi it's madness. Visions while rapping in the kitchen, I'm busy dreaming.
I'm on my way up, can't touch me, you can't find me on the rail.
I'm the winner cause I keep winning, no yawning, no crying, just vibing, it's up with Jungle Viking, I'm the king. I know no peace, I wake up on violent, black and proud, wearing proud, so active, Jungle Power. Behave Jungle Mundum Dala, Musukang, Musuklala, Hope Saga, Musuklala, Yegu Papa. While rapping in the kitchen, I'm busy dreaming. Ngiyala ngekhohla ngefunda ngebuka ngiqhuma ngithanda ngilala ngevuka zophumelela ngiyaphokophela ngiyabekezela ngiyabekezela ngiyala bengibuka bengihleka mangicula ngewa ngilala bengikhahlela mangivuka zophumelela ngiyaphokophela ngiyaphokophela ngiyabekezela
Big in the kitchen, get the money, get the shilling.